ShankySupplier.com.
Achanki Baba Nasma.
My man.
Hush. Hush. Hello, Nini. Hungarini. I am by. I am a sound of the Dumanje. A sound of a Nasi. A sound of a Makina.
Hush.
Oh,
hush.
Hush.
Ash,
Mama,
don't wanna
Mama, ash, mama, ash, tena, ash, pare, ash, kure, ash, mama, ash, tena, ash, pare, ash, tena, mama, ash, mama, ash, tena, ash, pare, ash, kure, mama, ash, mama, ash, tena, ash, pare, ash, kure.
Waza, oya, ashinkole, ashinimpole, ash, kaumomia kwenye kidole, punguza mchongo, oya, sia uongo, siyo, wapa naongea wawabongo, oya, walisha nizima nikawaka, leo maskini yamepata na ajali ya mwata, nacho kitaka utakipata, umsitu wa vina,
waza,
amevamia chaka, oya, we, na kuna nili, miskuwachi, ukipanga lengo la kongeza bidi, ata kama kiongea misiski, nikiamu wakutoka na misi angari, kupewa bongo ashi, Marekani ashi, kwa bongo ashi, kwa umarekani ashi. Aucha ipenda iyo.
Apike ya pawisi boy wa teddy.
Yani ash, nachoka kuelezea, King Kong original man don't care. Cha kwanza tupendi fence ya we mtoto ni snitch ebu kwanza sokea. Ash, nikusaka cash, ash, Marekani wizi ni msafu. Chawa na papas, excuse si wachaki. Checking na voa piga blush. Yeah, ash, ash, ash. Ziwe nyingi, hapa wabongo na umarekani mwingi. Ash, atuchiri na mapimbi. Ash, 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 sisi hapa ndo makingi. Yo, Wizi ya msirioti. Watu wanasema mina chana kasnopi. Ash, wanauliza what I'm meaning. Is that this is social assoling. Make a clean sheet, Kamala ping ping.
Ash,
oh,
ash,
oh, like me, oh, man.
Ash,
oh, oh.
Mama, ash, tena, ash, pare, ash, kure, ash, mama, ash, tena, ash, pare, ash, kure, mama, ash, mama, ash, tena, ash, pare, ash, kure.
Tuto ndo virus, it became Mr. Konki, Babylon is a masi, wabongo na ash.
Ash.
Mungu baba mungu ya jum, bariki sana mama ke na mie. Mama ke na sama west ye, defao.
Au Marekani mwingi is a beauty man. Adula dubu was popping, support and chimbi. Yeah. Watoto wa tunafunase, watoto wa Miami City, watoto wa Mingo, watoto wa Kamongo. Watoto wako na mbaya Pakistani, disipili ni chamwino. Uwezi
Hamkulungu wa Leboi, wakulungu wa Kibamba,
Kidari,
Hapi na Tosa, nimi wakulungu wa Chakisharika,
Amagari,
Adango cha Mtonyo, Baba Kiramu, Midnight ya Tushibagi, Sayari ya Machizi, Hamu watoto wa Kiba, Sala Jevu Mwana Jema, watoto wa Kinondoni, Musa Sali, Mikocheni, Akawa iyo, wanangu wa Tegeta Bagamoyo, Keko ni Msite Meke, Ambagawa iyo. We'll be right back.
Blood.